go 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 ukaji so bo bo ukiwa go 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 ukaji
bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
anapenda kuziwa shaka kuna kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroga pasta ngangaza sadaka tapeleka kwake sister sunday sare mapara mande Daradara kipara gizani Unigwara gwara kanjwanga Kuchapa 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 Kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
Bas bas choka mana maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission
Kisiko kinenge na misi brayo Anika kinembe no ni meze na yo Baby shota na kuapa madabo Kwela ni mahaka migumeza inayo Cover the face, destroy the base Kama talis, and girls are straight Ama the base, na mwago taste Mali kwa mali, kiwan the base
Bas bas choka mana maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission
Kama mzinga unataka dungi ya sara Kama mzinga unakata ende ya dawa Nani walibaki wakipinga gava Nasi tuko zabe tunatumia dawa Tu na Tumia dawa
Bas bas choka mana maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission Bas bas choka mana maringo Mi upenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission Bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga Na mwaga bila da permission
Go, go, go Kaji so bo bo Go, 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 ukaji so bo bo